Nesikia umangua, mebake majivu. Na ulize vinini liku pendiaga, sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa, fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto, kinyola kulia, mana sija kumisi. Sija ku... Na waza pesa, utanambia nini? Mapenzi sitaki, narudia tena, sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga, sita kupangwa. Mr. Mshamba, narudia tena, sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipashwi achana na mimi uomesha chacha fimbo ya mbali haiwezi nichapa huna mafundi unatoa famba huna mautamu sozi jilamba kwako sichumishi mchicha mtakuwa mshamba ulona mifala kisa najichanga sija kumisi fala hey, haukuwa loyal kisa vicent ukatoka na vizee kisa trip za zenji sija kumisi kupendi umona na zinyaga do nataka tuspendi staki kukukata ulijo na keki shenzi bonge la komwe utakula kwenzi usifo sipenzi nshaweka exi kukupa tiki siwezi hey, uwezi kwa wangu buu mana uchagwina na naikudu ukayusha zoya kuruka ungaiwa umesha chuja ufaiwa usha vuruga ukinyalo sinifuate vunga wesa liti yuda
pack a refill get to look funny I'll get to the mill I'm done with this crap it's purchase in mood I'm all about millions I'm in a race I'm calling my phone girl give me a space she say I'm sweet no give me a taste she tell you come block see you put text out of my mind ain't no debate she will be tough on a mimi now but no sick with tired you feel me now she say honey girl please mfanya touch pop ukitaka kupiga show yeah me so no fimbaga kwenye walls number Lamborghini doors bila roof with the cool in the boots super unlock but I get low get low out of ammo si ya kumisi get that to the memo
nesika mungua mebaki ya majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto kinyola kulia mana sija kumisi. Sija ku... Na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sita kupangwa Mr. Mshamba narudia tena
yeah. Sija kumisi. Solidano chondoka nitabaki nalia. Silali nitakesha na pia sifiki popote nitapoteza njia mawazo kibao labda nitaga dunia sai tangu mesepa I'm feeling alive saka tu pepa ni roll in my life baby sikitaka just do it I'm night they say I'm too gushy say no you too nice right I might get lucky tonight nyonga some jazz and go book me a flight party after party so we are in night na sina my stress I'm enjoying my life yeah. Welcome zik in furai yeah. Basi kijidi we high yeah. Don't text me no don't call my phone don't come
yeah.
My home
I've
goodbye
I've squeezed into nyingi sina nijia. Umekuwa mvuvi unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumise kenani na pia mwenzako nko busy na shika tu pesa mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji uono kitupe ndoano imo. Delea kuwapanga kama ni grupu milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Seven ko virus o tv tu mpaka redoni minimo. Mungua mwebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtulivu. Mepita kushoto kinyola kulia mana sija kumisi. Sija ku... Na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena sija kumisi. Sija ku...